diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda Emirates islamarkaana bayloodyada diyaaradaasi midkoodu ahaa Australian ayaa shalay gegida diyaaradaha Dubai ku burburtay iyadoo weliba xilliga ay degaysay dab xoogani uu ka kacay. Nasiib wanaag, dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradaasi ayaa badbaaday. Inkastoo dabdamiye ka tirsan waaxda dabdamiska uu ku dhintay shilkaasi xilli la daminayay diyaaradda hurtay. Saacado kooban ayaa shalay airboorka ugu mashquulka badan caalamka, hakaday duulimaadyadiisa iyo kuwa soo degayaba, shilkii diyaaraddii Emirates kadib. Diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 777-300 ayaa ka soo kicitimtay dalka Hindiya markii ay soo gaartay gegida diyaaradaha ee Dubai ayaa dabka dhashay. Muuqaalo la duubay oo baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya in olol iyo qiiq hawada isku shareeray. Dhammaan 300 oo qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa badqaba. Dadkaas oo ay ku jireen 2 shaqsi oo u dhashay Australia, 14 ka mid ah dadkaasi ayaa isbitaal la geeyay, mid ka mid ahna waxa uu ahaa dabdamiska wuuna geeriyooday. Rakaabkii diyaaradda saarnaa oo ka soo yaacay oo jaha wareersan midkood ayaa warbaahinta la hadlay.
No, no, we were inside the plane when the cabin, when the smoke was there. Then immediately they evacuated. And no, after that we had to walk and then after that, after some time, this all came. No, after that only we came to know something like there's a fire in the engine or something. We don't know the technical thing actually as of now what happened.
Maya, waxaan ku jirnay gudaha diyaaradda markuu qiiqa bilowday, kadibna si dhaqsi ah ayaan u yaacnay. Waan soconnay, annagoo bannaanka joogna ayaan aragnay in dab uu qabsaday diyaaradda matoorkeeda, mana garanayo cilladaha farsamo ee diyaaradda ku timid, mana ogi runtii sida ay wax u dhaceen. Waa shilkii ugu horreeyey ee diyaarad shirkadda Imaarad ay leedahay dhaca, waxaana la sheegay in cilladda dhanka degistu ay sababtay. Madaxa shirkadda Imaarad Airline Sheikh Axmed bin Saciid Al-Makhtuum ayaa sheegay in diyaaradda sanadkii hore la fiiriyey xaaladeeda oo aan wax dhib ahna aysan qabin. Wadaha diyaaraddaasina uu haystay duulimaadyo ka badan ilaa iyo 7,000 oo saacadood oo khibrada. Sheekha ayaa intaasi ku daray inay adag tahay in hadda la sheego waxa sababay shilkaasi maadaama ay baaritaano socdaan. Waxana uu Sheikh Axmed intaasi ku daray inaan cidina wax ku noqon marka laga reebo nin ka tirsan dabdamiska Dubai Airport oo ku dhintay xilli uu ka mid ahaa dadkii daminayay dabkaasi. Shirkadda Imaarad ayaa sheegtay in dadka saarnaa diyaaraddaasi ay ka koobnaayeen ilaa iyo 20 dal shacabkooda, kuwaas oo ay ku jireen Ingiriis, Mareykan iyo Sacuudiyaan.